This is an MUT Radio podcast.
Right, can I get here? Umsazo wakho MUT Radio. Shika mnandi sike. Shape and own the future. 32 minutes after 11. Umsazo wakho hamba phambili MUT Radio. Awu sikhulumele ukuba lohlelo ushuni wengoma no King Africa. Hamba ke la nakanje ke noqhuzu. Buta mncana ke khoke namhlanje singa ngikho ngingozi yakhe mncana kakhulu ukuthi khona ke. Awu sihle bona amalundi azindlela zombili. Good morning nike. Asaze yokuba uphonde madododo ukuthi kaze iyiphi namhlanje. Sichathisizwa nentokazi kuthiwa vele seziyalingana na 50-50 wendoda.
Awathi onakele konakele kakhulu
namhlanje. Kuthiwa nje 50-50 vele siyalingana. Right, kena kanje ngemlalelo eMnyithi Radio ngiyathemba uvivileke lapha ekhaya ukuzwa ngempela ukuthi ke ngabe sikuphatheleni namhlanje azingabe sapholisa amazeka sikhijima sekuyona ke ingosi yakho emnandi kakhulu zihlebona amalundi azindlela zombili lana ngaphakathi endlini zokusakaza ikhona into okwazi madoda ke izosichaza yona ngeke ngisayichaza ngingishitho bolo kuyichaza tete wethu asikubingelele siphinde sikomukele emsakazweni eMnyithi Radio
sanibona ngibingelele nabasakaza emakhaya igama ngomandi sasondiya masondiya ngiqhamuka kaqeza phansi kwentaba olundi yiyo ilastborn day lastborn yakhe ingilo siyegcekela kwazimele yebo yimlo
awu bakithi koyezwakala kahle kakhulu yini ekubekalana namhlanje kafishane namhlanje izokwenzani nawe emnyithi radio
yey hayi lapha ngiqhathise nensizwa la mfo igubeshi izoqhudelana ngeyingoma la ukuthi ubani odlala ingoma ukuthi ingoma ingakuphi ingoma
manje awuyesabi le nsizwa ikuthusa
hayi nakancane
hayi kufanele
right inombolo yomsakazo umlaleli isinye 0681608832 0681608832 ilo zothumela khona ivoice nesi yakho ushi ngabe wena uhamba nobani kanti ke kulayini ikhona ke insizwa madoda igubeshe gubeshe futhi sikubingelele ayizwakali kahle insizwa madoda siyitholi kahle kulayini mfowethu asikubingelele siphinde sikwamukele mfowethu ushukeleti yena okhipha liphenduka imbiza mfowethu ushukeleti yena masukhiphile liphenduka imbiza siyidonsa ikuphi nendawo insizwa namhlanje
nazo ayike udingi ngiyaphela nje manje la yini manje usoda bese kulimbana
ehe ikuphi nendawo insizwa la ikhona
hayi ngizwa le ine obuya phansi le ebangeni
awu manje sempangeni insizwa namhlanje uchashe nentokazi mfowethu yilipi igama ofuna ukulisho kuyo
awu mithi nje hayi namhlanje ifike la igcwele khona zabeka
Mfowethu kuyakuthiwe ladies first kodwa njengamanje ake siqale ngawe mfowethu iziphi lezi ngoma mfowethu eyimbili othika wena nje ugabe ngazo
laphana ngiyaqala ngingoma ngabe ngawo laphana ama NND ethi umnumzane
ama NND international umnumzane
ya ama NND international umnumzane
Ya. Ebese yesibili ingoma ogaba ngayo iyiphi?
Umnumzane.
Ama NND umnumzane.
Yesibili mfowethu Gubeshe.
Yesibili ngiyathatha kunike ethi kungafanisa nani?
Jaiva zimnike singalofanisa nani?
Yebo, ngiyathatha kunike.
Right mfowethu kumlaleli imapha amagama ofisa ngempela ukuthi wadlulise kubalaleli balalele njengamanje emakhaya.
Ngibalela kakhulu nje ukuthi nje ukuthi abalaleli nje ngibalela ukuthi nje esaphole nda afana ngiyazi ukuthi amakhaya akhethela nje ngiyamaya amakhaya sene angathi awakhula kule kakhulu but nje hayi ingoma enkulu iyamakhaya lawo ngikhethile njengamanje.
Mfowethu kuyezwakala kahle kakhulu asibonge siyebuyele kumasondiya masondiya awu suka nini madoda unayana iziphi ingoma uzokhumbula lapha igubeshe mthele ihamba ke ama NND umnomzane wasebola lapha u Jaiver Zimnike ingoma azikhethile uMasondiya iziphi ingoma
ingoma engikhethile ngikhetha mafika izolo injakabule ngase ngalando nhloso okhwela no Shenge wasehlala nkosi last born i first born yama Shenge njengoba mina ngi last born ngikhethe na izi first born alanda yini bethi unekodim
uyayizola ke mlaleli uthi nje uMasondiya yena uhamba ke unemafikizo lemba nomfundo mo ethi nje inja kabilena kanti ke yaphinde ahambe lapha nenhloso umfoka khwela yemba ke noShenge osehlala nkosi ethi nje unekodima lemsazana wakho yiMUT Radio sokunikeza zona ke impela ke ingoma nami mlaleli vote lapha uthi ubani ngempela ngempela ke omuvotela ayubani lo hamba naye ngempela 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 iziphi izingoma ezikwenzelani one ake sikunikeze lapha ingoma yokuqala sikunike ingoma yokuqala kanhloso bese sikunikeza ingoma yokuqala kaMasondiya sibuye sigonya manje sithi kuyibhunga kancane ama NNT emva kwawo ama NNT umafika izolo hamba ke nomfundo mo inja kabi lena sawubona ekuseni
playing the best in Maskandi music only on MUT radio
ngiyawuthanda umculo
Playing the best in Maskandi music only on MUT Radio. Shape and own your future. Playing the best in Maskandi music only on MUT Radio. Shape and own your future.
Inshallah,
Okay, MUT Radio Shape and Only the Future. Come on, let's hello. Shuni wengo masai yona ringo se akemne ngakuli kona zitlapa na amalunda. Angene ngenile ama voice notes. Angena ngenile. Angazi sota bizkasa kwadla wonke ama voice notes. Maize maninga ngaga. Ezitlapa na malunda ngempela ke umasondiya ne kubeshe. Kubeshe le panti obuga umasondiya. Ukona bkoma endlini ezokusakaza. Angene ngenile ama voice notes number 0681608832. Enisixolele masikakwazanga kwadla wonke webalalele emakhaya. Ngenxa yesikhathi siyabona ngempela angene ngenile kanti nezikhathi siyasishaya akathethe ngoba yokugcina ezimbili ngempela ke sizoyidlala ngempela zibe imfishane zokhumbula ke ukuthi igubeshe belethe ama NND ingoma isinge umnumzane kanti ke uMasondiya uthe nje uMafika Izolo uhamba kuyena nomfundo mo bethi nje inja gabile kwina ngoba edlala nje kamanje ethi kamanje sibizi kudonsele ezesibili lapha uthe ugubeshe uhamba kuyena noJiva Zimnike uthi nje singalufanisa nani kanti ke uthe uMasondiya uNikodima ikabale ngoba Unhloso ehamba ke noShenge wasehlala nkosi ake sikwenze ibe mnandi leyo nje aweze ama voice notes esovala nje
Masondiya nomasondiya ukhuluma nocinde okuthilizi phansi esikhwebisi Ngiyanibingelela MUT Radio nikhuluma noNdlela Nkosi Ngumele kaQeza ngihamba noMasondiya ngithi apho Masondiya aplapho
Sifanele fans, no solo salales, este momento es aquí. Abrace a pisa, machinco, no pone el mundo.
Mona Samena, Upolo Tilum for a bed, mobile for a bed, a pants of all come down. It's a young Kupulum Kayan, Lapana, Ekubesh, Yabo.
Ulalele ushuni wengoma no King Africa kanye no buti omnane.
Nichi abu 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 kui. Mengelele MC Redo ka. Ngosi jilu kwawe panzi obuka. Mpange. Ka nichi abu ulefane wagiti lo chungu besho.
Abu Masondia Abu, no wonder wrong name, Abba no Masondia.
It is so some rooted from my little song. To my little song, and our money.
Thank you. Wait,
right, I'm so going to get a music radio shape and own the future. House, what did you do? Does it? I want to know. Does it? Does it? Good, your money, nigga. I saw the Okobu Pond, not the money. I'm off with news and getting a nil away to his cut. Just shy. When it's a Zanga, what Lala in Wamba, I thousand is cut to see me need. Yabon and Jacobi, Kobi, Kobi, the Tavana Luna, and Pelagan, a good look at Balinja, La Paya, to MC2. Ulloge Bali Bali, Utuputum Nanute. Angizomsiza la. Ngiyasa. Uthi nje angifune umuntu abanjwa ngophondo. Yamo lethe kubinga phela ke yona ke ingosi yakhe ndine kakhulu lapho igubeshe phansi le lithi uthe usebuka.
Uthe usebuka mehle amancala onhla ngiyafa cha nami ke.
Engana nawe uyavota nje.
Hayi akukho
wasobuka.
Hayi hayi hayi.
Engazoma sondiya nemibamba ngophondo. Umasondiya inkosazana ngempela ke ekuyona namhlanje ebesithe ake sizingoma ngempela bese ilele engakephi uzokhumbula ke igubesha phaya belithe lihamba ke nengoma ngempela ke lapha ama NND international ezinje umnumzane yoqala
kanti ke futhi esibili igubesha lithe nje udrivers imnike ithi ke singalifanisa nani yezwa nje
Umasondiya obesethi yena ke mina ngihamba nomafiki zolo ehamba ke nomfundo mu
yebo
injakabile
awusuka nini waseke ephinda futhi umasondiya esinikeza ingoma lapha na kanhloso ehamba noshenga lapha ethi ke niko Dima, Nico Dima, right?
Right, because it's casting a pelagic, so this thing is a mustard thing, or because some lung was a shile, a thing is a mustard thing, a pelagic, a kumikan jani, because I'm a voti, when for it, a pelagic, no masking, yes, this is quasi, and pela, wimla, la pekaya, a uguti, a siwa lale, wonke, ama voice noting, a unga pate, gabi, a gunga, wushukumezi, umoya, logo, a sibua, it's kati, a sing, ah, nigga, dama voice noting, maningi. Right, ke njengamanje njengamanje esiboleke laphaya isikhathi nje esincane sokuthi sikwazi phinde sikwazi ukukhuluma nazo ke nazo insizwa nentokazi ekuyibona ebesibaqhathile namhlanje ngengoma ukuze ukuthi ingoma ngempela ke ingakephi sibe namazwi okugcina ngaphambi kokuba siligoqa siqale laphaya efonini ngoba umagubeshi sekuzoma gubeshi sengiyakushadisa ke manje Sengiyakushadisa ke manje ngiyakushadisa masondiyo
Umfundisi
mfowethu igubeshe
Yebo wathi kabele
Hayi mfowethu ushukele tiyeni masukhiphile liphenduka imbiza wemntaka baba
Nazo kanjani mbele kanjani mbele
Cha mfowethu sesiyiphetha ngemfowethu lengozi mfowethu emnandi kakhulu abafisa ukuthola unazingana igubeshi lapha enkundleni zokuxhumana abalithola ngobani
ngithola kuwena ne number mfowethu 0673190403 number futhi WhatsApp uthola futhi nokubona futhi khona futhi lapho bese Facebook usiyanda ugazo kodwa USOC
Right USOC usho kanjalo ke usiyanda ugazo Mfowethu aba
mawucabanga nje mfowethu ke ngabe nje ingoma zakho uma ngokucabanga kwakho noma ngokubuka kwakho neyifike noma sonde ukuthi wena uthi yipi ngabe mhlambe ukushayile noma mhlambe umshayile kukanjani ngokucabanga kwakho
Ayi ucabanga mfowabiyela ukuthi laphana yabona mabethe lengoma yama NND mangithi umnumzane ngawo uthi ngikade yaqeda lapho nje angicabanga ukuthi kukhona angafika ngayo lawo
Futhi sizoba ngakukhula ngesikhathi sibe lapha kuma Sunday. Ama Sunday yatathewe 2. Usekhona nje.
Ngikhona nje.
Ukhona nje.
Ukhona nje.
Uthukile.
Hayi lutho.
Uyasaba. Uyasaba uma sondiya. Dadewethu ake sibonge dadewethu mhlasimbe abafisa ukuxhumana nomasondiya noma abafisa ukumthola bamthola kuphi kanjani enkundleni zokuxhumana?
Ku Facebook ngomandisa Sondiya, then TikTok ngomasondiya. Then maybe ku WhatsApp but angisebenzisi WhatsApp but bengayitholi number 0825471225.
Right, ngizokwenza ukuthi akathandi ukusebenzisa uWhatsApp. Ufuna ukuthini kulensizwa le? Nayi insizwa isakhona la online.
Hayi, bengithi mina ina. Ingoma zakhe cha zona ngiyazizwa futhi yabomkhaya. Manje kodwa ngo Nicodema inhloso yami ngokumkhetha ukuthi bengifisa ukuthi ina. Ngiyafisa ukuthi siphumelele sonke. Sonke.
Umyalezo.
Kungabi bikho umuntu ocela komunye umuntu yesikhona ukucela kwabantu kodwa khona abantu abangafuni ukusizana ngakho kufanele sonke siphumelele.
Right, ke ake sikhiphe ngempela ke izibalo njengamanje ukuthi zimi kanjani izibalo ngempela ke sesivala zokhumula ke bezingeze hlawa namalunda uMasondiya neGubeshe sizoqala ngoMasondiya kuthiwa ke ladies first zokuna ama voice note ke ewonke ayinqwaba ngalendlela emangalisayo uzokhumula ke ukuthi ay ama voices maningi ngempela sizokunika nje ngama percent ukuthi ke ama percent ami kanjani. Right, uMasondiya uMasondiya
balalele
uMasondiya uno 37.5% engomeni azikhethile umafika izolo ehamba nomfundo mo injakabele unhloso njengoNicodema ehamba ke noShenge osentlala nkosi obesihlala lapha ku 37% engakwama voti eswatholile namhlanje emsakazweni emasikazwa zangu kwadlala wonke mase sigijima siyobheka lapha iGubeshe. Igubeshe leli gama leli ngafisa ukuthi ngiye ngazi ngempela yini ngempela igubeshe
igubeshe
ngempela kwagubeshwa igubeshe mfowethu simonga lephaya yena nje uhambe phambili ngempela ke lephaya na ngo 62.5% ama voti isitezi sakhe simonga njalo uMasondiya 37.5% kanti ke igubeshe 62.5% kumi kanjalo ke khona la emsazweni wakho iMUT Radio Gubeshe mfowethu. Amazi okubonga kubantu abakuvotelile.
As always.
Amazi okubonga kubantu abakuvotelile.
Ngithanda ukubonga kakhulu inoke nine nivotileyo ngandza wethu nje ngithi unelolude kunaphinda sekhona kwanda kakhulu ngandza wethu ngiyoqhubeka nami nje ngibele igubeshelene le laziyo nje ngiyabonga kakhulu.
Sibonge kakhulu dadewethu uMasondiya kubantu abakuvotelile athina amazi ongafisa ukwadlulisa kubona.
Ngiyabonga kakhulu ngithande nokubonga umndeni wami wakwazimele ngibonge uma kakhulukazi ngizwile voice notes yakhe angifuna ungasho neka firstborn kababa nayo ngizwile kanye nabo mates wami nakhona ngiyabonga nama schoolmates wami ke-ally emuthi ngiyabonga kakhulu.
Sibonge kakhulu uthi nesethi isikhathi sisishayile ngempela nje manje sekuyisikhathi ngempela ke esiphume kanje. Sibonge kakhulu ukuhlala nawe ke sikola ngehora ngempela ke le shumi kuze kubone ke ihora le shumi nambili 6 minutes after 12 njengamanje sikhathi omlungu sizile ngempela siyoshawa ela sobuka
konakele bafowethu konakele umsakazo lona omkhulu bafowethu MUT Radio uyathola lapha ke ezinkundleni zokuxhumana nje ngokudownloada nje i-app ke yase MUT Radio or noma ke kune link lapha ke esitholakala kuyena ke yithi app /2206.inonofm
Yeah.
Hi Nick, ngidida sidida ngisho mina manje.
/2206.inonofm
Yebo baba. Kunjalo nje. Sizodibana futhi nangeviki elizayo. Kunjalo bafowethu ezokela ngo10.
This is an MUT Radio podcast.